Wanajiuliza maswali mengi, ninashindwa hata na kupata majibu. Bwana Mungu wangu, na nini kizuri nilikufanyia? Unanipenda na mwona hii Baba, kwa maana sina pesa, sina mali, nanipenda nini jamani? Nashangaa sana, sijasoma, sina elimu, wananitaga mwenda wazimu, napo ndipo unazidisha mapenzi. Mungu utukuzwe milele, wewe mwema. Mungu nakuabudu milele, wewe mwema.
Okay. King Kaka. Amina much God, I thank you God, umefanya maisha yangu mavuja. Rumba flani na rap, ha, umefanya miraculous fusion. Kijana average wa mtatu, na kwao hakuna kakirujo. Sai tuna break mikati kadhalika, bana karibu bro. At times na jias kukwaje, ah, na mbona sila. Adi nikasoma story flani, ya, ah, Paulo na Sila. On the launch day my mom showed up, na stitcher fresh ameshonwa. I couldn't believe it, amepona na mkono yako sai naiona. Niko ya where sai, wana stare sai, wako where sai, walo likushuku. Ay, ay, ay.
Asante, asante Baba, kwa mapenzi yako. Asante, asante Baba, kwa mapenzi yako. Asante, 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 kwa mapenzi yako. Asante, asante,
how much can I thank you God, umekama na least expected. And I lost a few battles, siku cheki vya I respected. Straight at the bed, to the bank na wani koni niona daily na zidi kuku tank na nani kune koni. I'm telling the world about you, kama jafika hako about you. Na wasare kudoubt you, tutefanya aje without you. Naswanji kofaring for my life, na kalos mtoto after the process. Najua wezi kuprocess, but God I could be progress. Niko where sai, wana stare sai, wako where sai, walo likushuku. Ai, ai, ai.
Asante, asante Baba, kwa mapenzi yako. Asante, asante Baba, kwa mapenzi yako. Asante, asante,
like you have to be thankful, kwamba God is doing wonders and it's happening. Just believe, kama ijafika inafika.